This is for you, Mama. I love you. I miss you. I miss you so much.
Mama, rest in peace. You'll always be in my heart. Mama, God bless your soul.
Sous-titrage Société Radio-Canada. No, no, no. Oh, Cali. E a un cielo. Ora si tiene in piedi. Zede.
Baba, 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 baba.
Dici, hola. Hola, bitch.
Love me, want me. mfethu yazo mfazi usenze imali yami usedlala ngami phela mfethu usengibiza ngomtsintsini awuvela mfethu phela mina ngungoba ufuza umapholoma ngamsele mfazi
ungakona
Oh,
sekatona asinkosi yami yena ngazi lutho ha your worship ha ngibele thuluma mele ngiyaphila ngiyaphila lenkosi ngiyaphila tho ngibele thuluma mele nkosi sekatona akuyona yami lenkosi sesengaphila ngibele thuluma mele nkosi sekatona akuyona yami lenkosi sesengaphila lapho
Sabamina, 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 the show.